kulanka wadatalodowka wada shaqeynta hay'adaha shalgidisana dowladda Jubbaland si landar dar geliyay adeegyada bulshada loon qabdo isla markaana loon hormariyo maamul wanaagga waliba kulanka qaban qaabday wasaaradda amniga gudaha dowladda Jubbaland kaasoo loo qabtay magaalada Kismaayo kulankii waliba qayb galay agaasimiyaal shaqaalaha wasaaradaha dowladda wasiir ku tirsan maamulka iyo madax kale iyadoona kulankan uu soo dareeray la istaafsado doona sida la ku xoojin karo xiriirka wada shaqeynta ee hay'adaha dawladda taasoo koran qaadaysa in si fudud bulshada lanka adeega agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka Jubbaland Cabdiwaxid Maxamed Dhaqane oo kulanka furay iyo ku hadalay ahmiyadda loon qabday soona sheegantii lambaahintii kulanka aragtii muhiim ee la kabeeri taasoo xoog saaraysa wada shaqeynta hay'adaha shalgidisan ee dawladda si bulshada lanka adeega
kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay intergovernmental relations ku saabsan yahay annaga arrimaha gudaha waxaa weeye waxyaala badan oo dhinaca governance-ga ah waa nuula jira marka discussion ku saabsan sidii ay dowladdu uga shaqayn lahayd iyo khaasatan dhinaca degmooyinka iyo khilaaf xalinta iyo hay-adaha dowladda sida ay uga shaqayn lahaayeen iyo wasaaradda uga shaqayn lahayd iyo degmooyinka annaga degmooyinka maamulkoodana ugu xira wadootiin inay iska xaasaas iska yihiin arrimahooda ayaan ugu xiriira marka arrintaas ku saabsan yahay marka insha allah marka waxaan rajaynaynaa inay wuu soconaya waxaan maanaa saddex bilood mid baa jira marka inay dadka halkan un hadda hay-adaha dowladda ka socda inay kala soo qabgalaan hadulaa idmaan rajaynayna oo mar walba aad haysan magacyadooda nagala soo qabgalaan marka wixii sida caadiga ahayd markii la qabanayo kulamada nooca kaleta ay waxbaarihii la isku weyaasanay unbaa haddana la isku weyaasan doona hadulaha idmo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay si fiican akhbaartaas loo kala qaato micnaha laga leeyahayna ay fahanto dadku ay fahmaan arrimaha xiriirka hay-adaha dowladda xiriirka laga leeyahay inay fahmaan baan yaan rajaynaynaa sababto wasaaradaha kowad waxba lagu yaqaanaa oo ay ka shaqaysaa hadda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka kale arrimaha xuquuqul insaanka iyo arrimaha gendarka ka shaqaysaa dad macnahana ugu xusaarno mar walba aada marka insha allah kuwana saasoo qaatan ka rabna
kulankan wadataladowkii wada shaqeynta hay-adaha shalgidisan ee soo ku furmay magaalada Kismaayo iyo wali baarlamaanku hadal la doonay sidii loo xooji lahaa wada shaqeynta hay-adaha dowladda isla markaana la dardargeliyay shaqooyinka bulshada lahaayaa.